cultivate.
Wachivenda ndiko kila atina pride pamwe tsonga chavavaisa
hai chavavaisa
ndiko kila unosika unosika machita kingshapela na muzi udonipa unotera tsipepe batorira inga sitakale ndisongo na pia unosika unosika machita kingshapela na muzi
Pia dadara farana vana brutali kana savana ninga kambiwa nfeza na dada King Yoswi kama jita ya ndhiba nfarana bia mabebi ndia jia nne diska venja nne dia chima Cheka misipa nne ndo diva jena tavene peza nda kila jena blakani nne ndi aktivi farama miti sa mejike bleke ya baba inegative Pofura na mato ndi stichini ngazi ekshini nne ndi sterini
Sterini ay 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 sterini
Unga chowi unga chavi mwala manne Lesi wani siku lava una plake Unosika machita King Shapela